సగలే అమెరికాది. సగలేన్ అమెరికా సంపత అబ్దుల్ బతగల్గల కేసా సాలమా ఫుడక్కా జల్కబే అంగ సాసదిత్ మేతృబాండి దిగ్డమిలం దిగ్డమిషని సొడ్డోమి తొక్కురత్ వాషింగ్టన్ డీసీర్రా సగంతా ఫాన్ ఒరమోన్ సాతలాయితి రత్ తంసాసు కనాపా అమ్మ జల్కబా అక్కమోల్తన్ ఒర్డుఫ్తో తకేన్యా సగంతా కేన్యార్ ఆ కేసత్ గబాసాలేఫ్ కొప్పిలే తొర్బందర్ బెకన కేస తంసాఫమాన్ కేస కన్నేం ఫిలన్ ఎర్రలేవిన్ సిన్నగేసిసూఫ్ కిండేఫన్నే జిర్రా కనిసంకే సుమ్మేసు అంతూజువే హోరాతి హంగ తుమ్రో సగంతా కెన్యాత్ అత్తన్ వరిన్ తుర్తన్
ఇసనఫేరా కొప్పి కెన్య డ్రాత్ తడబరు
అయ్యుడ్రేన్ అడ్డబిలిసుమ్మా ఒరోమో ఒబ్బు డావుడ్ ఇబ్సా బాతలే కులతొక్కున్ దర్బనీఫ్ మన కేసత్తిఫమనే అక్క తురన్ తాసిఫమున్ సేరాన్ అలా జచ్చురాన్ బోర్డిన్ ఫిలన్ను ఇథియోపియా సభా సేరా ቦርዲች ቃሙቲ ሞቱማ እሚሳላለ ቱፊስጣ ላይ አበረይ ሴራ ከንጻይ ዳምጦ ጀልቀበቱርበኒ ኑፍ ኤርጊተኬ ሳቲ
ሃይድሬን አደብልሱማ ኦሮሞ ቦዳውድ ኤፍሳ ምርግሶቾ ኡሳኒ ዳንጌፋሜ ሚሻሌኩን ነምቲ ዶርከማኒ ኤርገመነ ኬሰት ሄዳማኒ ሶቺ ካምራዩ ዳንጌፋማኒ ነምኒ አከመንሳኒ ህንሴን አከነማ ወሊ ነገር ነመከሚኑ አከቁን ነምቲ ተኮ ሂንታስ ኔፊ ሞራንሳኒ አከነምኒ ህንሴን ዶርከማኒ ባቲ ኩደተኮ ለኮሰኒ ሩጀቹን አደብልሱማ ኦሮሞ ኤፍሴ ጅራም ኦቦለሚ ገመቹ ዱብሂማ አደብልሱማ ኦሮሞ ካየሮቲ አከይሳን ጀረኒት ኦቦዳውድ መነኬሰት አከሳን ሂምባኔ ካንዳንገፈማን ሁምኖተነገኛ ሞቱማቲን ተው ኤራኒሮም
አይድሬን አደብልሱማ ኦሮሞ ኤርፒኤ ብደላማ ኩማ ላማ ፍትደሚ ቶኮ ካሴ መነሳኒ ኬሳ ቲ ሂዳዳ ቢቲ ቱራኒ ብልብላ አርካ ኮምፒውተራ ci wantotni manake settar gaman halan kan galbain nota motumma yerosana gemani manasani ikkitsani takattani ne fudatame isanis kunnamti tokomale garawagatti amma yotikate je kula tokofa sani kese jiru jechuda halasa kana kesetti garu oganni daba idarra se idarreju kondalli daba sense bordi flanno biyale bisa ኢትዮጵያ ሲ ኮሚሽን ምርገና ሞማ ኢትዮጵያ ሲ ዳ ፕሌ ምርገና ሞማ ረጥቶጀተ ማራፍ ተለያ ከንግዘ ዱንጃስቴ ካኒ ቢዮለሳፊ ቤስክስ ኔዳ ቱሬ ጀቹና
ቦርዲን ፍለኖ ቢዮለሳ ኢትዮጵያ ጠለያ ጉራን ነለቲክ ደሚሽን በረኩማ ለማፍኩዳ አፎር ኮሚሽኒ ፖሊሲ ፌደራላፊ ኤጀንሲ ታጃጅላ ነገኛ ቢየቲቲፍ ባሬሴን ቢቶተሰ ዲግደሚ አፎር በረኩማ ለማፍኩዳ ሰዲራ ኤገሌ ሶቺፊ ቁንነምቲን ሃዩድሬ አደብልሱማ ኦሮሞ ዳንገፈሙን ሴራን አላጀቹን ኢፕሴጅራም ከናፊስ ቃሙሊን ነገኛ ሞቱማ ፌደራላ ኩኔን ዳንገፈመ ሶቺ ሃዩድሬ ከና አከ ኢራካ ሰንጋበቴጅራም ኦብለሚ ገመቹ ቦርዲን ፍለኖ ቢዮለሳ ኢትዮጵያ ጠለያ ባሬ ሱዳን ቃሙሌ ነገኛ ሶቺ ሃይድሬ ዳንገሰን አከሳን ዳንገ ፈመከነራ ካሰኒፍ ጋፈቹን ጀልቀቢ ጋሪ ዳጀቹን እብሰኒሩም
ሰዴማሜ ዴራተውስ ዴቢንከነኔ ለፈራር ክፈቱሌ አካ ዋንጋሪ ዶኮች ኢላላ ኦጂአማ አምቦርዲን ፕላኖ ቤክሳን ጣላያዳኒ ዳብሌ ከና ቤክሲሴ ዴቪሞ ሐዋሰበላ ይፎም ሱሳ አከከነጥያን አኖኒ ወልቀበቴ ገረፉን ድራቲ ኤንሰወን አመጀልቀበ ከና ሃላን ኦርዶፌ ገሊንሳ ማለከቴ ኡመተበላዳፍ ዴቴሞ አብሌ ኢምሳላለቱ ከብያ ከንግለ ዱኛፍ አከኒ ይፎም ሱ አመስ አብዲን ራይከና
ጠላ ቦርዲን ፍለኖ ቢዮለሳ ዋይ ሃይድሬ አደብልሱማ ኦሮሞ ኢላልት ሱዳን በሬ ሰረቲ ቦርዲ ፍለኖ ቢዮለሳራ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ፌደራላፊ ኮሚሽኒ ምርገነሞማ ኢትዮጵያራ ዴቪያር ገቹዳፍ ጨራቂን ታስኒ ሐራፍ ሚልኮቭኒ ገባስ ሰገሌ አሜሪካ ቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ኦሮሚያ ሊጣ ጎዲነ ወለጋ ባሃ አናስ ቡስሬፍ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ከሰት ነሞን ይለተውታን አጄፋማ ጅራጀሩ ሞቱማንስ ከመሳን ዴቪከኔራ ናኩር መልካ ገባሰኑ ፍርጌትሬ ኩኖ
ጎጅነ ወለገባ አናሲቡስሬ ገንደወሊ ገልቴ ወከ ጎልባጀጥሙቲ ቶርበንደር ቢኬስ ነሞተ ለመቱ ሂደቶተ ሞቱማን ሸኔጀዴዋም ኢሳኒሞ ወራነ ቢሊሱማ ወሮሞጀቹን ኦፍዋመኒን አጄ ፈሜጀጠን ጅራቶተ ኬሳ መቃኒሳኒው ቦመሰለ ኃይሉተው ቢልብላን ከንዱበተን አኮቦ መሰለን ጀጠኒቲ አከለኮብስ ኢትዮጵያቲ ጀደርቤ አመጂ ዲግደሚሸኒቲ ሪፕቴሎልቶስኒኩኔን ነሞተ አጄ ሰንኬሳ ፍሮተቀባቹ ሌዱበተን ይጅሩ Yerusanet, Woluma Galet in a Mota Digdamatan to a Jeff Amejatun, Yo Makan Sani, Sagale America, Himabi, Nagini Sani Soda Chukan Dubatan, Namikan Braskanifson.
The other Nasa when I'm saying it's done, only the Kitabale, Golabam to Balgo, Lizimotama.
It taught me, Onex Sanija Amankunin, Ganda, Waligalte, Baka, Gulbajat Amuti, Namota Kulama, Manaki Satibuban, Akasuma, Bakat Arizat Amutis, Namota Jesanijru. Alkanal kan rade mudan, namota manake sabasani, albi an, uranu jel kaben, yorbatan, harkakulla basun jelan, jetundu batan.
Sawakan rang kan case, isani, misin sotomati sane kasmas namota kan nimbro, sodoma ul, gara magala anasibusre, magala sreja amutde mudan, manakri fatani kan jrafajran taufi, manena mantaki satili kan name ace and hijratan juru jetundu batanijru, lakosa sanigaru, ad deim basni, namnikun. Ima kan ratti angota gudnaw laggaba akasimusummo ana sibusreira addaba sa chudaf tattafin taasifni milkovni odumu ulkabatin gudnahurro gudru ana amuru ganda hararjar sujal umkeisatti baati amajjidar pekeisa jiratutu mkeisa alattusni amara meisha warana hitatan namota nagasa ddeet wakato kutta jisani jiru akasimusummo kabeinya barbadi sani rujachun gudna arargeva keisa anuligara gara keisa sabab hongeetin namota bukani gara amuru aku isani dubbatan keisa sagale amerikat dubbatan jiru
amari ufani gafat tigiti lafunu biratti ukayet obbeletin ke mana keisatti gubatte dubartin ulfato ko achum keisatti gubatte fanaddade ilmun keisa buya chumette afte ayon kos dute sabab abawshani jani ummata isani amara khana walitti guaturani qin masaniti jani ti dangaratti sabab isani wan tinutra watani zi simbeinu naga wajinjira qabri tokotte walama jira
namuta ganda hararjar suj Mukanara Bukasa Mankisa can bruce a casjun button.
Cosmaticum Kakata to Mazaka Jirano Jira Tanmarka Durangarte on Tan and Kakada Chafa Jiraju Jiramale, Ewan Ponto Korgamu, Kanya and Gamu, Handaka, Emilia, Malaya, but Delena Junda Jirak or Ran, Akati Jiraju Jiraga.
Imakan Eretic and Gafataman, Oganai Tianan, Wajrapolisia Nauru, Inspector, Weltajina Mumsa. Akas je ani jero.
Shane kan je amtu, abah Shane. Sabah amara kanah mana insani kubu kabinya insani samu, jirinya insani mana namota amma mucat inoti makina ke insani gafulani kaluran. Jiri biji cibai je kamatre cula namon lubu nama sabah lubu tabai lubu bai itu darbeja rukane ke setimo sabah amara egasi mati sa garat jo garat garat tuh ise isabodan ni semua sabah oromoti debe tu sabah oromoti sabah amara ku walitibule inu umfati wal kabe wal jesu wal mana gugu kabenya balle so kangkaka itu kana tu balle tercula biji cake seti amamu gando tenggara gara dapa sabah amara sabi oromoti ru walitibema garasi garanan jarsi biya tilak kame gara ararat kamu
Ima kan evet kan gafataman iti gafatamtun dami siyasa parti bad adina gojuna horro gudro lega adde mulu ulti namutni amuru gandote gara gara ke sabuk asamani turan gara ke saani ti debeni rujan ato malijra tutni ammalli gara ke kinyatin debine jachur ankani sankometan ima kan evet o gantota bultin saaf neginya imota communication ifi komisini polisi oromearra charrakin rade debit an debir gachur aftasifne milkovne detam Ministra Tajazila Communication Federala Obbo Kabbada Deesisa Wanjal Ankabu.
Kayonsas jarakan aku ketuaf, mungkin kamu dah buat efimit. Kayonsa in gudan, orang mau fiamar walik tu, am nomotumma walingga kisajurus, kawalik tu, kerakka walakti walik tu insakana, kerakka macasa nomotumma tersol kutisuraf, kerasabat sabat kutisuraf, wan nyerawatamura, gamalacuran iyo, walsoruje curaf entar dijengkun, terkafin toka furasane, amara terkafin furasane jadi, kami ukai rusakate tau dan dah garu kan aku isani. Walaupun tu insa Allah kajurut, amar kotri orang yang kesat tak kami amit, romona ka sabo tak kami dajurut, karena sebuah baru. Kesuma terbani, motumana noromia tu jarakan na ada jite kunta jaram majit tu tegau, ini kun sentali juga makam si tu walsora jaram ada bukatin juru gara terkam kafe fudatu tarkafin gafatat fudatan tauma kenya nurat fudatan kan jetan yaddodanis tarkafin kabataman rat fudatame kambukani nijiru sakana motumani ro gara gara tordofe aka ke jirenya sanit takade angochat kan jiru demni kungaru dabasiyatat malit ye kanu attu mata amara rat yotun ma fa amara wardu patan rat kanni kofat ye fatemiti
data ministra kun tedabalu danis motumman idatto takanni nratti olantuma seera kabachi sudaf tarkamfi ni fudata jadan sagale amerika afna kulmalka amburra
kan hordofajirtan sagale amerika sagantafan oromoti qopittanut cena guyan dubartota kasadarka dunya ka kabajame bitote sasadde torban dabarsene kana kesa ture sahaydam to kanarat gabas nuf ergitetti
dubartoni ibba dinagde hawasu masiya safi tin samujalata ani etigafatu mahiddu batani kanjiratan taus baaye hillelifamne jechun namon radio sagale america house of cise dubataniro welisto hamal mal abate dubartoni ibba gara gara isan rajru kesa bahudaf qarraqita su qabo jechun mutanno she qodettim
hollum taun barasi kret no mitagelew yallo systemu betam biagiz buzu setoch biwata ichilal gen ahun anen betosji derge zaman bagdanyo kabetsere yottawt betesetasro menanum yottawt
namni kamiyu qarraqi fi ifaje saatin kanojecha jiru jirun walitti qabsa ajrata fakenyaf ana yofratti faradargi dirqamanan kanmaati birabahi maatin ko hidamaniiti kanan bahe welisu egale osoj man sunin turre an harra akuma hada ko atmatero yana fata amma ega akkamara sana dubartoni mana bawudaf maatin hidamu qabaje choson tane hojmanni dubartota fulratti bas torfamu qaba kesumammo badiyat magala finne qofarratti tiye fatamu hinqabu kanaf yiroma akka etiopiyaatti hasofnu wanti dubartoni ittin jajjabe faman osojrate bekum sahbi dandetti adda dubartoni qaban lakkaumani hindumani hala ammajru kesumammo badiyat ejorlin shamarani carran isani fawamu jalqaba pulti jarachura kunammo yojijira male dubartota bakka itti arguudaf hawinutti argun hindandaamu dubartota itti gafata umman ni dagahama manna dibdeedan wanti isan bradarban hinjiru kan jettu welistun kun wagga soddoma andurelle ogumma fetin dubartoni ni dandau arka hinkennati najuchudan hamile itti hora akaturste ifsite ettim rakole sabab gara garatin biye kamke sattu umamun jalqaba kamidam dubartota hata uti rakole mudati cinatti isudan ojitola oltumma rakole umaman immo garra carratti jijirudan hatummadan dimma itti bahu dubartoni jechun ifsite jirtin kanafis hojmanni gahen dubartota akka dabalu dubartoni akka jajjabe famanif dibban isan rajru akka hirratu taazisu oso jirate jechunis gafattettin
tuwandochum kalate setochum kalawen jiaw
iris dubartinis walmale jiraachun addunya kanarratti mfakkatu jirunis qajeelto dan digagge famajedan yaadu rakisara hato male dibban dubartota kan ira caala hammate mullata fakkenyaf hala amma biye kenye kesa jirun bakkewan adda addaatti namoonni buqqa'an dubartota da heddun saani daa'imman baatani daandi cina dhaabbatani kan karatan kan daa'imaaf bakka guddaa kennan dubartota da itti gaafatamummaa guddaa kan maatiis kan baatanii jiran dubartota da akkasumas dinagdeedhaan of danda'uudhaaf immoo cinaadhaan carraaqu haa ta'u malee warreen dhiiraas dhiibbaa dubartota irra jiru kanaafi itti gaafatamummaa dubartoonni baatanii jiran kan qoodachuun dirqama isaaniiti yeroon akkas jedhu garuu abbaa gaariin hin jiru jechuu komiti garuu itti gaafatamummaa fudhachuu irratti dubartii fi dhiirri walqixa miti kanaaf qaamni kamiyyuu dubartoota jajjabeessuu akka isaan ba'anii mul'atanii fi qaamni dhimmi ilaallatu immoo hojmaata dubartoonni ittiin jajjabeeffamanii adda durummaadhaan akkasumas qixxee warra dhiiraa ilaalamaniif itti gaafatamummaa fudhatanii murtoos kennuu danda'an irratti hojjetamuu qaba. Dubartoonni dirree kamirrattuu aanaaf mala nan danda'a aadaa jiru gabbifachuu qabu kan jettu ammoo yuunivarsiitii Bulee Horaatti kaadhimamtuu barnoota digirii sadaffaa gadaa and governance Daraartuu Baqqalaati.
Dubartiin deessii qofa beekamti namni ni dandeessisa jedhana garuu biraa hanqisa danda'uu keenya hojiidhaan jireenyaan agarsiisa amma dubartootni fuuldura irratti argaman ofii isaanii bu'aa bahii baay'ee keessa darbanii bawwan jiran kana hundumaa dandamatanii danda'uu isaanii agarsiisuu isaaniitti hin dandeessisa jedhu sanallee hojiidhaan an agarsiisan baay'een jiru waan ta'eef ni dandeessi dubarte.
Guyyaa dubartootaa kabaju qofaa osoo hin taane dubartootas kabajuun milkaa'inaa fi miidhaa isaaniillee hawaasatti mul'isuun dirqamaa jechuun daraartuun itti dabalatee kaafteetti.
yani chan kawaju garu dubarti dubuma kawajam ti saja sana da yana dubarti kawaju fi dubarti kawaju gitu garagar ma gudda su jira kare dubarti sarati wan waje ta mun kawu baiyin wani no je kan ne ti enna ma utu dan de mulle wal saje ratti wa man ke to korratti wan jarran su chicken na me mele wan dan de su fan wa man ti bakitti tin fakkan ne jira dubarti wan dan de su kufte je te itti mudan do hawas ni ke ne dirani dan de sawan je nan din da ita jaddu sana kabate tufe dubartini nan din da hajatte kan demu qabdu akate itti ci mu da burran kan feda yirmanna dubarto ta da balu fice da ne ro walge na wa man na fa karako
Ethiopia yero furta mi jaffa da af kan kabajame guyan dubarto ta idla dunya mata dure anis egdu politiko ti jeun kabajame olera gabas sagal amerikatif sahay damto sinfinera
Jarmean kolugaltoota katokkumma mootummoota UNHCR lakkoofsi baqattoota Ukraine keessaa dhiyeessanii akkaan dabalaa deemu gabaasee jira bafaqaadu morodaatu dhiyeessa.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR namootan weerara Raashaan Ukraine keessatti raawwachaa jirtu baqatanii Poolaandiin seenan miiliyoonii tokkoo fi qabxii lama ga'uu isaanii beeksiseera. Baqattoonni Ukraine kumaatamaan lakkaa'aman buufata baaburaa magaala Poolaandii Kraakoo ga'anii jiru. Magaala Ukraine Kirkiiv keessaa akka baqatte kan dubbattu lammiin Ukraine Aleksaandiraa jedhamtu namoonni torban lamaa fi jaannama keessa jiraachaa jiru jechuun ishee gabaasameera. Ittuu haleellaan Raashaa hin jalqabamin maatii ishee wajjiniin akka baqatte kan ibsite Aleksaandiraan Poolaandiin gahuudhaa fi sa'aatii 31 akka itti fudhate himteetti. Yaaddoo warreen biyyaa ba'uu hin dandeenye yommuu dubbattus.
We come from Kharkiv, Ukraine. People have been living in complete health.
Frotanko Ukraine kesa jiru akakayu fi akonko esa yude mundandan dukasa kesa jirachun baye sodachi sada namonni bishanin qaban
jetet akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhutti haala Ukraine daran hamaa ta'e keessaa miliquudhaa fi namoonni miiliyoonii lama biyya isaanii gallakkisanii bahuudhaa fi dirqamaniiru. Lakkoofsichi ammas itti fufaa jedhameera. Albert Riera nama Kaatalaan yommuu ta'u fedhii isaatiin magaalaa Poolaandi Kraakoo keessatti baqattoota gargaaraa jira. Namoottan akka isaa guyyaa guyyaadhaan seenaa adda addaa baqattoota irraa dhagaa oolu. Albert waan isa muudate tokko yommuu dubbatu.
People tell you their house no longer exists or they don't know.
Namoonni manni isaanii kana booda akka hin jiraanne yookiin immoo akka jiraachuuf dhiisusaa hin beekne dubbatu. Dubartiin gargaaraa ture tokkoon meerree qodaan kee jedhee hin gaafadhe. Lakki kanuma qodaa hin qabu jettee natti himte.
Namoonni caalaan bakka buufata baaburaa Kraakootti mul'atan qodaa yaraa harkatti qabatanii argamu. Tola ooltonni baqattootaa fi waan nyaataa fi waan dhugamu kennuudhaan akkasumas kallattii agarsiisuudhaan gargaaraa akka jiran gabaasameera. Yommuu bakki buufata baaburaa Kraakoo guutaa jiru kanatti hanga'oonni mootummaa Poolaandii bakkeewwan baqattoota itti keessummeessan biroo biyyattii keessatti qopheessuudhaa fi hojjechaa jiraachuu isaanii akka ibsan gabaasameera.
Kun sagalee Ameerikaatii qophii itti ceena. Israa'el beellamaa jedhama. Giddugaleessa qorannoof qo'annoo Ethio Innovation Center jedhamu hundeessuudhaan geggeessaa jira. Israa'el kalaqoota teeknoolojii kanneen akka teeknoolojii ittiin konkolaataa irraa hanna eegan daa'imman mana keessatti ittiin to'ataniif kanneen biroo hojjechuusaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Naakoor Malkaa Israa'eliin dubbisuun. Qophii qindeessa qaba.
Israa'el beellamaan jedhama bakkeen dalagdee magaalaa Giinchii mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaas magaalaadhuma Giinchii keessatti hin baradhe yeroodhuma daa'imummaadhaan jalqabee kalaqa adda addaa irrattiin bobba'an ture gara magaalaa Finfinneetti na fidanii teelee keessatti akka baradhu iskoolaarshiippiin argadhe achii booda Jimma Yuunivarsiitii na qaqqabe teeknoolojii ati hojjettu nu gargaaruu danda'a gara magaalaadhuma Finfinnee keessatti jechee waan hunda si mijeessinaa jedhanii achiin taa'e kolleejiidhuma Microlink Information teknoolojii keessatti kompiitar injiinaringiidhaan eebbifame. Digirii lammaffaa koo saayibar sekiyuuritiidha irratti hin baradhe biyya Ameerikaa keessatti Yuustin Yuunivarsiitii keessatti hin baradhe.
Mee hojii yeroo dhiyootti hojjetteen haa jalqabnu.
Idaaramsaa baay'ee naggadhume booda namoota miidhuu danda'a paawariinsaa baay'ee guddaadha. Kanaafuu isa paawariinsaa kontiroolii kan godhu sana riimootiidhaan waggaa paawariin haayi ta'ee keessaa balleessuu akka danda'uu fi dhaamsuu fi ibsuu akka danda'u godhe namoota kanarratti hojjetaniif eegumsa lubbuu isaanii ordofu danda ani sanaran ojjedde remote itano ganam ni tasaqabatame demani arkan qabachu kinibsad amsu dafo ligade kachu manna akka remote tikki sitti batu kisidat akka tukani balle su akka danda uda the VIP controlling system kanjedamummo projecti harada namota motumma saudanda namota bakke gudda ojjetani ni bakke ta anirratti wan amanamano jennefi isan ordofu akamitti danda ama kanjedu sana isan musakatta udafano jette wani ambra baby controlling system kanjedu da daima akamitti ordofu dandenya manake satti daima disne ugademnu daimni wadra ke sagalu dandesi okini mo manaba bate badu dandesi jolle ordofu kan danda umashini arkaratti dama mucano boye so manaba reporti afagochu danda uda aso ratikakabe be kudaddama jechada kamitikad ratikakabe projecti ambra car security system kanjeru da konkolata hatamaye bade biya balle suwaya lalimo okinimo konkolata no jela cabame akamiti cabu dande kanjeru sana camera ke sejira balbalisawo banemmo abba konkolata sana kabel bilbiltu nama different nama kudaniti bilbilti namoni kudan kesawo kasu batte umarat federal police ti akabel bilu galande suda asaini kanta jechada
waye bilbila magala ginci to jette satuwa na kasi mudanno qabdulle chuman
ero dai mako kesatti waye bilbila argende ku dage simbe ku akacarrata e to police ko ni guddan gara mana bilbila de mena jede na fudate o gade majjettu keti mana bilbila na fudate de mta jede o gade mal alala abade lanu namni tare dab qabate bilbila bilbila agayro sana natifakkate nama kesa jirate nama sana dubise be nama sana bilbila nargatte kanan jede fakkate ogabe boda kamit targatte jinna gafa na shugo kana kesatti derbe magala finfinne kesat kanjiru dubena jede kunna kamta udanda kanjiru san rattan kai kanana machi daddebe dalla sana kesat ogallalu shugo marame to kin dishin sani manfalfal mamaramen lalal gara manatti debe yerodu madayum mada jalqabe radio ni fi saati fa telgid cabafa waliti gure suppun jalqabe ture makasani addambase daddebe male ic jede why ic otom beki guratitti kana pastari buraburre kana jede maqamo gase isa mal mala kojetan akamati qubaqabe kanafu akuma radio ni sana dagenyi sana namichi radio ni kesa dubbote sana oto sidagera okini mo rede bi tinatti mi jede namichi radio ni kesa dubbote sana oto time en sidagera oto na jede yero sana bilbilli ta ejechada bilbilli ka principle kanan ujjete kanjedu san sammo kotina dufe wogga yalu akacarrade e sagale alarra kan daga mu hundatu manatina dufe gara sagale tokko ta kamitta fidu dan kanjedu sana yali maka kan filter kanjedu barum san kan argade male yero san sagale adchai kan walitti kan fidu jede ne yada ture dishi jede bidden tan 3 biddena raqata kate gubbar kan kau arkisu dandei acci jalqabe ni nanno kenye kesatti lakkau namu ndi kabar badani bidulu akadandani gode bilbila sanan kanaro jede yeroru madai makoti
badasi at argatte lijra
badasan kanan argatte gara patanti sadin qaba akka addunyarat certification is odomi jan qaba internationality fi genius yang ethiopia the first africa jedame awardi sanan argatte ra google irratti makako israel belle mawjedamani awardo ta amma tan argatte sanan hunda chirajra
kisu majalisi qabate waan hojjette qabda kanneen biroos jiru hojiiwwan kalaqaati hojjette kunneen hangam uummata bira qaqqabuu danda'u hangamaatti kanneen qaqqaban jiru
projektoota baay'een harka jira praktikaalii biyyittiin kun akkatti fayyadamtu barbaadeen ture ijoollummaadhaan sana yaada ture akka carraa ta'eef mootummaa hojiin hojjedha ture yeroo baay'ee kanaafuu achi mootummaan itti fayyadamaadhuma ture malee akka oofishaalii akka biyyaatti namootaaf oofishaalitti kan gale hin jiru
kanneen fayyadamuu barbaadan wantoota sojjette akkamiin fayyadamuu danda'u sababa wantoota yaadde jira yeroo ammaa kana dhaabbata hundeessite hojii olqabsiistee wantoota kaasuu dandeessu jira ta'e
biyyi koo fayyadamuu qabdi namoota kootu fayyadamaa qaba kanaafuu akkuma biyyaatti projectoota ani qabuu fi idea na qabu mo training godhe namootni akka fayyadamani Ethio Innovation Center jedhe dhaabbata research center dhaabera research center kena keessa taa'e projectoota barbaadan sana hunda akka fayyadaman fakkeenyaaf akka jallisiidhaaf qamadiis jiraachuu danda'a xaafiinis jiraachuu danda'a ogaa jallisiidhaaf fayyadamu jallisiin sun akka teknoolojiitti akka geeddarame teknoolojiidhaan akka obaasuu danda'u sana sana fakkaafatu sana hunda hojjedheera amma kampaniin kun establishii kana godhe biyya Ameerikaan eeggangale gara ogaa torba tureera amman deebi'ee dhufeera deebi'ee dhufee ji'a sadii ta'eera ji'a sadan kana keessatti projektoota na bira jiranii fi projektoota kiimikoo wajjin kan jirani hunda gara namatti akkamitti qaqqabuu danda'u kan jedhu sana irratti hin xallee itti deemaa jirra jalqabbirra jirra gara distributi gochuufan yaalaa jira rabbi nagargaare akkuma carraateetis mootummaanis namukkee dhaabbatee nagargaare waa baay'ee biyyattii keenya geeddaruu dandeenye jedheenan yaade
dargaggoo Israa'eel Beellamaa maqaa dhaggeeffattootaaf maqaa sagalee Ameerikaatiin guddiseensi galateeffadha
nagaan naa ta'e
kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Guraan dhala 24 pireezidaantii Raashaa Vilaadimiir Puutiin humnootiin waraanaa fi tajaajillitti ka biyya isaanii Yukireeniin akka weeraran ajajan Puutiin waraanni isaanii ammas daangaa Yukireen cabsee yoo seene balaaleffannaan addunyaa kan kana fakkaatu na mudataa jedhanii hin yaadne yaaddoo nageenyaa Raashaan humte booda mariin dippiloomaasii walirraa hin cinne ega gaggeeffame Yuunaayitid Isteets bira darbe waltaatonnii fi michoonni ishee hatattamaan tarkaanfii jabaa fudhatu jedhanii Puutiin hin yaadne. Puutiin bu'uura walabummaa addunyaa raasuu fedhan tooftaa sodaachisuutiin jilbeenfachiisuun ni danda'amaa jechuudhaanis yaadan garuu wanni yaadan akkaan dhugde. Puutiin yeroo Yukireeniin seenan addunyaan kan isa deeggaru se'ee yaadaa ture jechuudhaan pireezidaant Joo Baayiden haasawaa biyyoolessaa kan waggaa isa bitootessa tokko dhageessisan irratti dubbatanii turan. Biyyoonni gama dhihaa fi neetoon deebii kennuun seene Ameerikaa keessatti nu gidduutti illee adda addummaa uumuu yaade Puutiin dogoggoree jira nuti qophaa'uudhaa jedhan pireezidaant Baayiden.
We prepared extensively and carefully. We spent months building coalitions of other freedom-loving nations in Europe and the Americas to the Asian and African continents to confront Putin.
Nuti haalaan bal'inaan akkasumas of eeggannaadhaan qophoofnee jirra. Waltaatota bilisummaa jaallatan Awurooppaa fi Ameerikaa qabee hanga Eeshiyaa fi Afrikaatti ijaarree Puutiin dura dhaabbachuudhaaf baatiilee irratti hojjetaa turre.
Waan Puutiin karoorfataa ture ilaalchisee kan beeknu dursinee addunyaaf qoodaa turre kunis weerara kana gaggeessuuf sababaa sobaa qopheeffate ibsuu dabalata ture jedhan pireezidaant Baayiden. Soba Raashaa dhugaan dura dhaabbanne tarkaanfii amma fudhatamaa jiruuf addunyaa walabni itti gaafatamaa isa taasisuuf jira jedhaniiru.
We're cutting off Russia's largest banks in the international financial system, preventing Russia's central bank from defending the Russian ruble, making Putin's $630 billion war fund worthless.
Bankile Russia gurguddo chaasa maallaqa addunyaarra kunnee jirra. Bankiin waaltaa kan Russia baasii maallaqa Russia biiliyoona 600 fi biiliyoona 30 kan silaa duulaa waraanaaf Putin ramadan gatii dhabsiisnee jirra. Raashaan carraa teknoolojii gargaaramuuf qabdu huunee qabuudhaan waggootii gara fuulduraa keessatti liqaan dinagdee isheen argattu to'annee waraana ishee akka dhaabdu gochaa jirra.
Balalii xayyaarota Raashaa kamiif iyyuu samiin Yuunaayitid Isteets cufaa yoo ta'u Raashaa qobaatti hambisuu fi dinagdee ishee caalaatti gadi qabaa jirra jedhan. Namoota Raashaa kanneen dhaabbatoota biyyattii keessaa to'atanii fi aangawoota malaammaltummaa gaggeessan bu'aa isaan argataa jiran kan sirrii hin taane faana bu'aa jirra. Kana gochaas gama kaaneen lammiiwwan Yukireen kanneen weerara Raashaa gootummaan dura dhaabbataa jiran ni jajjabeessinaa jedhan Baayiden.
Together with our allies, we're providing support to the Ukrainians in their fight for freedom. Military assistance, economic assistance, humanitarian assistance. We're giving more than a...
Lammiiwwan Ukraine kunneen bilisummaa isaanii argachuuf jecha waraanaa jiran. Michoota keenya waliin deeggarsa kennaa jirru gargaarsa waraanaa, gargaarsa dinagdee akkasumas gargaarsa dhala namaa of keessaa ni qaba. Gargaarsa doolaari biiliyoonii tokkoof caalaa kallattiin kennaa jirra. Lammiiwwan Ukraine biyya isaanii kabachiisuuf qabsaan gargaaruu itti fufna kunis rakkoon irra ga'aa jiru akka laaffatuuf gargaara.
Seenaa keenya keessatti waan baranne qabna kunis warri abbaa irree weerara gaggeessaniif ittiin gaafataman taanaan caalaatti jeeqamsa uumuu itti fufuu ka jedhan pireezidaant Baayiden. Puutiin hokkaraaf jeeqamsa hiikee gadhiise jedhan garuu dirree waraanaatti injifannoo argachuu malus. Gara fuula duraatti gatii guddaa baasuunsaa itti fufa jechuudhaan Baayiden dubbachuu isaanii tuquun bulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
kan kana olitti dagessan ibsa gulala kan imammata United States calaqisu ture
radio sagale america sagantana fan oromo galgala kessa sa alama folakka jalqabe hangasa sadit sambata abdulbat satellite dan saganta dabars kanarra asrat rawota kan sinke summesse antujube horati qoppi boritin olitti debina nagat bula